Mwaramutse neza dususuruke kwa gatandatu ushize nabagejejeho igice cya mbere cy'ikiganiro nagiranye n'umuhanzi Masabo Nyangezi wari wadusuye hano muri studio z'Ijwi rya Amerika. Nabasezeranije kubagezaho igice cya kabiri uyu munsi. Ushobora kandi gusanga ibi biganiro ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com, kanda ahanditse ibiganiro maze ubone ahanditse umuziki. Naho Masabo Nyangezi rero igice cya kabiri cy'ikiganiro. Ufite umwimerere wawe ku giti cyawe mu buhanzi bwawe, ntabwo ari igihe ubivuze, abantu benshi barabimbwira. Hari n'abari mu Bubiligi bajya banyandikira bakambwira bati udusuhurize Masabo ubushye ko ari igihe bo mu Bubiligi. Bijya bibaho. Nuko ufite umwimerere, nicyo navugaga. Uwo mwimerere abantu bakawukunda, wawusobanura ute?
Umwimerere se mu mikinire
haba mu mikinire, haba mu kujyanisha amagambo, kwandika mbese indirimbo yawe, ufite uburyo wandika, ufite uburyo ushyiramo inanga byihariye, niko abantu bambwira.
Birasukuye cyakora koko, kuko na nize gitare ndi muri ntangiye college, ndetse mu byukuri natangiriye kuri banjo. Hanyuma banjo urayibona, donc hanyuma nza kuzamuka mfata gitare. Ariko natangiriye kuri solfège, niga solfège n'umwarimu wacu w'umubiligi w'umupadiri. Niwe rwose wandemye kuri muri ubwo buhanzi. Yitwaga Robert Werner. Ubu ngubu yarashaje, nyine niwe nkesha mu byukuri kuba narakoze iyo style uwo mwimerere wanjye. Indirimbo nyinshi buriya nazihimbye ndi muri college. Uhereye kuri izo za Dalia, uhereye no kuzindi zitwa zira za Mukamusoni, zimwe zirimo mbetse ni kiganza cye akosora inspira. No kuvuga ngo yara niwe wandemye kuri iyo muri ubwo buhanzi. Aho ngaho rwose icyubahiro nahabwa numva nabanza nkakimusunikira. Nuko hanyuma rero ikindi ni uko mu bintu mpitamo kuvuga, bintu sujet za teme na mvuga ni teme ubundi zirebana na sosiyete.
Imibereho rusange ya rubanda.
Uko nagiye nkura, yego naciye no muri ndirimbo z'aba adolescents ziriya za zo mu bugimbi bwacu, nyine za Dali izo ngizo. Igira hino umva unyegereye niki. Ariko uretse indirimbo z'urukundo undi ni z'abantu baheraho, kuko nizo ziba zoroshye na inspiration umuntu aba yifite. Ariko nageze aho nyine mfata nizirebana n'ubwiza butari bw'abakobwa, noneho ubwiza bw'igihugu cyacu
narwo n'urukundo.
N'urukundo. Hanyuma nza no kugera mu bibazo bijyanye na sosiyete. Binyuranye abana bo mu muhanda, les enfants de la rue. Urugero ayo ma prefecture nayo ni muri ateme nakubwiye y'igihugu.
Nabakavukire
kavukira nayo ni ikibazo cya
waraye wiriwe durabimukira baje
gikomeye
cyari byari bikomeye
muri expropriation. Ntabwo bijya byoroha n'ubu ngubu
biracyari,
bajya bambwira ko nyine
biracyarandagata
bari d'actualité. Kandi niyo mpamvu nyine tuba twabikoze no kugira ngo ukangurira abantu kureba ni nko gushyira isitimu ahantu ku kibazo runaka kugira ngo ukimurike bakibone, noneho gishakirwe ibisubizo. Bara nuko niyo umwimerere se. Kandi rero mpimba gutya, ntabwo mpimba ari umuntu binsabye, ni ibintu binzamo kubera ko ubwo mfite iyo sensibilite. Nuko
hanyuma ugasiga n'umugani,
hanyuma rero nkagira na arpeje nyine n'umufatsi yo gucapa
gitari. Nayo bavuga yuko harimo ubuhanga
buriya bazajya babyiga musajye muvyiga mu bisisengure.
Nuko rero ndimo vuga ngo muri uko guhanga nyine byihariye, ugusiga n'umugani umwe, gutegereza kamuka musoni byinjiye mu mvugo. Uwo mukamusoni yari mu ntoki
none ndirimbo ariko gutya zo muri college nyine zo bwana ni ndirimbo gutya zabaga zihimbye ni kimwe n'iriya imvura yagwa ku Kigali nta nubwo nari nagera i Kigali icyo gihe
urabije torere kandi uhavuga
byari ibintu ndako ntabwo mvuga ngo ku muhanda uyu n'uyu runaka
yego ariko iyo iririmba umuntu arakurikira ukabona Kigali uko iteye n'imisozi yayo n'imivu yagiraga yego
nuko nivugira ko ari umuntu wankwikiriye ariko ko nyine noneho simumenye ariko nanone nkaba nifuza kumumenya urumva
kuko mukamuso niyo yabaye kimomo gutegereza amajoro ibihumbi 18 baka bagakora imibare bikagera mu myaka 30 na umuntu urwo n'urukundo ruhambaye
yano mu gifaransa hari harimo na n'uruhare rw'umupadiri wa ngo wanyigishaga nako kuko urumva uyu kwa kundi bandika texte uka amagambo akabagiye ajyanye uko twari no mu ishuri rijyanye nabyo urumva college ya Kristo yari
mu mashuri ahambaye cyane
noneho rero nyine ubwo n'umugani ariko sinzi impamvu n'abantu banayikunda kuko ntabwo ari histoire nziza irangira neza
yego ariko nyine abantu barayikunze ibumugani
kuko ubwo ubwo nyine yarashaje kandi bundi yaritondaga
ese watunyurije
asigara noneho bamugereranya na bagenzi be ukuntu yarashaje noneho muri bagenzi be
erega no kuvuga ngo ntabwo ari histoire nziza ntabwo ari amateka meza abantu bakunda n'ibintu bibabaje kuko burya barabibona mu buzima busanzwe
yeraha baye umwana umukobwa witwaga Mukamusoni yari mwisa ko kwimbere n'inyuma yaritondaga yaraberwaga yara mvuga n'imico myiza muri bagenzi be bose yari mwiza kuko imbere n'inyuma yaritondaga yaraberwaga taramo abahungu bose barwaniraga guceza nawe ukabasubiza neza yisekera ye nimumveho ntabwo ndakura yara ngwaga n'ubwitonzi muri bagenzi bebo guse akabasubiza neza yisekera ine mumbeho ntakunda kura umunyeshuri umwe bakundanaga warugiye kwiga mu mahanga yaramubwiye ati rukundo rwanjye ndagiye ari kuza ntegereze umwana yarizeraga kanda kamenya kwihanganaga yaramushubije ati rukundo rwanjye yenda nzagutegereza iteka jeje kwaza mutegereza imyaka magana na magana kuko yamutegereje amajoro ibihumbi 18
Awashakaga.
Na kona shakaga rwose n'abandi inshuti z'ijwi rya America Masabo Nyangezi. Ewe umuntu umufite hano muri studio wakwifuza kumugumana kuko hari byinshi yavuga. Hari byinshi yatwungura inama, hari byinshi, hari inyigisho nyinshi yaduha baba bahanzi cyane cyane abahanzi bakiri bato ariko no mu buzima busanzwe nk'uko babibabwiye inshuti z'ijwi rya America aririmba ibintu by'ubuzima busanzwe bya buri wese nka mukamuso ni nk'uko mubyumvise kandi ndahamya yuko kwinjira mu mugani bikaba umugani w'ikinyarwanda nuko bera ko hashobora kuba hari abantu bibaho nuko noneho rero Masabo Nyangezi twanzura wigeze gukomoza ku burenganzira kuko kuyavuga so kuyamara
yeah.
wakomoje ku burenganzira bw'umuhanzi n'ibihangano bye umutungo we
we
ubibona ute
ya uhangaha niho nyine navuga ngo nitujye tuganira namwe abanyamakuru mufite ubushobozi bwo kutambutsa amakuru n'ibitekerezo mujye mudufasha gukangura ko gukangurira abaturage na societe muri rusange ko umuhanzi yahanga indirimbo n'ibindi bihangano si indirimbo gusa afata igihe cye agafata mu bwonko bwe agafata mu bwenge bwe
umuryango akawushyira ku ruhande rimwe na rimwe
noneho ibyo bintu bikaza bikajya bikagira icyo bimarira abamwumva cyangwa ababibona rero mujye mutufasha gusobanura ko ubundi ako kazi niba ibyo bihangano bye bikoreshejwe yagombye kugira simvuga mu mushahara ariko yagira igihembo cyo kwerekana ko ibyo bintu nyine koko ari ibintu byingira kamaro
ni no kumuha agaciro
akabibonamwo ako kamaro nyine kakamugeraho rero nyine ni ibintu byo burenganzira bw'umuhanzi simbivugiye hano gusa nabitangiye muri 1992 mu Rwanda
hanyuma mu rugo rugamba mwaje no kugera aho itegeko rya mbere rirengera uburenganzira bw'umuhanzi ribaho
ryari risanzwe nicyo kibazo nyine twashaka kumvikanisha ubuhanzi itegeko amategeko agenga uburenganzira bw'umuhanzi si umuhanzi yashyiraho ashyirwaho na za leta nazo zishingiye ku kurushambikirane rw'amahanga niko ni za principe ziba zemewe niyo mpamvu nyine abantu bagomba kubyumva hanyuma rero iryo tegeko mu Rwanda bwo ryatangiye muri 1983 umva ni hambere noneho ribaho ariko rirasinzira
na leta ntirishyire mu bikorwa kandi ariyo yarikizeho
ntirishyire mu bikorwa noneho ndetse ahubwo icyabibyukije yewe nuko ubwo nyine nabisomye nabyumva mbisobanukiwe noneho haza umushinga wa televiziyo urabyibuka ndavuga nti rero bire ibintu tudahaguruka hari bizabihumiye kumirari neza neza neza
ibihangano byacu bizajya bikoreshwa gutyo ku buntu
tugira ngo rwose amategeko ariho yubahirizwe nta kindi twasabaga ntabwo twashabaga amategeko yihariye yandi ariko icyo gihe narabahagurukije abaririmbyi bose impara ba Rugamba Cyprien bose baje muri iyo icyo gikorwa dukora amanama tugerageza kukangurira abagenzi bacu hanyuma noneho dushaka rero no gukora negotiation na radio Orenfor niyo yari intuza ifite radio imwe icyo gihe
yego
ubwo afite na guhaga mbese ka amateka ya ntuza vuba vuba ariko nyine twahuye n'ingorane ntabwo byahuye ntibyatunganye ku buryo byageze naho bibihinduka icyo bita bras de fer
guhangana rwose
ku buryo twageze aho turavuga tuti noneho amategeko ubwo yubahirizwe muhagarika indirimbo hanyuma tubanze dushake igisubizo hari umunsi radio yahagaritse indirimbo twavuze tuti isaha uyu munsi tariki iyi n'iyi runaka saa sita z'ijoro mufunge
mubyandikira direktori wa Orenfo
kuko izo ndirimbo barazifunga icyo gihe ahubwo nyine bitera ikibazo natwe tugira ubwoba nyuma
kandi
kubera ko mu gitondo radio yashyizeho muzika classique muzika classique rero ubundi zashyirwagaho habaye coup d'etat
cyangwa se habaye ni coup d'etat ni byego
noneho turavuga tuti
cyangwa abapfu bakomeye
tuti baba tuti biradukoraho
aha
noneho nyine ariko ikibazo twari twakibajije mu buryo bwumvikana niyo no kuzifunga byari
ntabwo byari binyuranyije n'amategeko
nuko biza kugeraho nyine tubakomeza turanegosia biranga kuburyo rwose intambara yasanze bitarakemuka nuko ariko ubwo nyuma rero ubungu baho byari bigeze ubundi iryo tegeko ryageze aho riranavugururwa kandi nagize amahirwe yo ku muri mwaka wa 2005 cyangwa na 4 sinibuka ministeri yantumiye muri komisiyon yari ishinzwe
uravuga ministeri yari ishinzwe umuco
ishinzwe umuco yari ministeri y'urubyiruko
yego n'umuco
ikorera gari ya Kristada Mahoro noneho nashyira mu nzu bari bazi ko nyine nari muri nagize uruhare mu byose
by'iryo tegeko iryo tegeko uko ryubahirizwa
noneho hamwe n'abandi n'abantu ba specialiste ba droit ba economiste ndetse n'abapolisi hari harimo ndi kumwe n'umuntu witwa Alain Mukurarinda wari procureur icyo gihe
nawe kandi ari n'umuhanzi
noneho nyine tujya muri iyo nuze turavugurura kuko mu byukuri ryagomba kuvugururwa kubera ko itegeko ryo 83 ryavugaga ibintu bitanakigezweho nyuma ubwo hari haravutse za internet hari haraje nandi masiporo tutavugaga icyo gihe za CD za ki nuko nini bisaba ko tujya muri tukareba ingingo ku yindi ibivugururwa kugira ngo bibe
bijyane n'igihe
update nyine nuko hanyuma turabikora nyuma naje kuva mu Rwanda ariko namenye ko itegeko ryari ryagiye rishyirwaho umukono na Perezida wa Repubulika ritangira mbese naho ritangiye kubahirizwa ariko ntabwo byari kubahirizwa mu by'ukuri ko hari izindi ibindi bintu byagomba gukorwa byo kurishyira mu bikorwa ni ukuvuga gushyiraho nka ibiro bishinzwe kumenya indirimbo nizande buryo n'ibintu byinshi
kandi itegeko
rirabiteganya harimo na za arete cyangwa zirishyira mu bikorwa amateka nyina arishyira mu bikorwa nuko ubwo rero nibyo ubu ngubu biki abantu bakiri mu kwijambaguzamo nizera ko amaherezo bizumvikana ko umuhanzi niyo batangirira ku mafaranga makeya yo banaga muri kese y'abahanzi makeya rwose kugira ngo nyine uwo muco utangizwe byumvikane ko atari igitangaza niko biteganijwe ubwo rero nibyo biri mu ngubu ntabwo biratungana
Ntabwo biratungana neza. Ntabwo nibuka igihe nigeze kuganira n'abahanzi barimo ba Mugabo Justin bose hamwe mu kiganiro bari nka batatu cyangwa bane. Nuko ibyo ari byose twaganire nabo hari abantu baje bashinga ikintu kimeze nk'ikigo cyo gufata abahanzi wowe rero ibyo reka tubikurikirane tukumenyera umutungo wawe dukurikirane ibijyana nawo noneho nawe tuzajye tuguhaho bagasinya n'amasezerano bamwe barabyemera abandi barabyanga ariko ukareba ugasanga ibiteganijwe mu itegeko ryose ntabwo birashyirwa mu bikorwa na gato
hari za structures zigomba kujyaho zinyuranye
iryo tegeko riracyafite ingorane nibyo
riracyafite ingorane niyo mpamvu tuvuga nyine ngo mujye mudufasha dusunike tuganisha kugira ngo kuko nicyo cyerekana ko igihugu giteye imbere ni ibyo bintu byose ntabwo abahanzi ba nyine batagira uburenganzira bwa gutubahirizwa abahanzi bafite igice kinini cy'umurage w'igihugu ntabwo rwose byakumvikana ubu ngubu hano muri bino bihugu tubamo ubona ko umuntu ashobora no kuvuga ati niyeguriye ubuhanzi akabukora bukaba umwuga we kandi niyo yabukora ari hobby nkuko giye mbikora ntibibujijwe ko amategeko yakubahirizwa rwose mujye ni ukudufasha ndetse nabyo mbwira urubyiruko cyane cyane abasore batangiye bo baravuga bati twe dukeneye kumenyekana tuzajyana indirimbo tuzishyire ku maradiyo ariko nkababwira ko ubundi bagomba gusinya amasezerano kandi ariko nanone n'amaradiyo akagomba kubasansibiriza kugira ngo bafashe abahanzi bashyashya cyangwa bashyireho niyo bashyiraho amarushanwa bakagira barushanwa noneho ariko ikivuyemo kikanyura mu nzira z'amategeko icyo kintu rwose mperutse gukora ikiganiro n'umuhanzi gutya ku indi radio noneho tuvugana ko twanzura twavuze ko twushishikariza urubyiruko rw'abanyarwanda urubyiruko rw'iwacu ko bafata ibintu bibiri icya mbere ni kwibanda ku nganzo y'ibintu by'iwacu bakabishyira ahagaragara bikasohoka ni ukuvuga inganzo ndetse n'ibikoresho burya ibikoresho
bya muzika inanga
ibikoresho gakondo
umuduri
n'ibindi hari n'ibindi
urusengo
wala noneho
ni byinshi
icyo ni igipande kimwe ariko ikindi gipande ni ukuvuga ngo banamenye ko bagomba guharanira uburenganzira kugeza igihe ikivi twebwe tutabanje kusa kigeze ku ndundiro mbese yacyo nuko na ibyo bintu byombi ni biruzuzanya kandi numva giye ubu ngubu ari cyo cya gikusanijemo ibitekerezo byose mfite kuri
reka twizere yuko amaherezo kandi niyo maherezo bizajya mu bikorwa abahanzi b'abanyarwanda bagere amategeko abubahirize maze rero nkuko twabivuze arareko ntashira Masabo Nyangezi inshuti z'ijwi rya Amerika ndizera yuko tuzagira ubundi buryo bwo kuganira nanone birambuye
mujye muduhamagara rwose
yego tuzabikora kandi erega babafite inyota nibyo maze rero niba ntakugoye waduha nka utundi tunota tubiri kuri gitari yawe ku ndirimbo nanone wumva ikunezere hanyuma tukaba ariyo dusezeraniraho
Kaganza mukandi tujye mu Kigali cyangwa kwirebero ku misozi ahirengeye cyane turebe ikibaya cy'urukundo rwacu ku mucyo ijuru rirakeye uyu mwezi utuje utunyenyeri bitumurikire biduhituze
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro cy'umuziki twaganiraga na Masabo Nyangezi ni nararibonye nk'uko twabivuze muri iki kiganiro amaze imyaka hafi 50 acuranga ahimba aririmba Masabo rero sinabona uko gushimira urakoze cyane
ya nta nigiye bahubwo gushimira kuko umpaye umwanya nyine wo gusuhuza abantu aba mbashuje aho bari hose beno wacu abanyarwanda aho bari hose kandi baragiza uyu murage nyine wo kurwana ku buhanzi ku muco wacu no kubaha ibihangano n'abahanzi n'ubuhanzi icyo kintu rwose ni muragikomeye cyane
urakarama namwe mwese kandi nshuti z'ijwi rya Amerika cyane cyane by'umwihariko mwebwe nshuti za dususuruke ndabashimiye byimazeyo mugire w'ikende nziza namwe murakarama
Mukobwa we nigishwe na gahinda urukundo rwe rushiriraho.